Ngicela FaceTime ngiphethe amasupa ayisabakhuthuza sendleleni ungcwele umfula balimele isabathunuka sentalo phethe amasupa ayikhiphe isikhathu sahamba manje faka iboot sentalo ngicela ngamkhuza FaceTime ngiphethe amasupa ayisabakhuthuza sendleleni ungcwele umfula balimele isabathunuka sentalo phethe amasupa.
Sendleleni swelomfu, balimele isabathunuka.
same time, it's better my super.